dajimsafi.com.
Moyoni tena chaloni nimebarikiwa metoa chini kanipa thamani jawai na jami nimebarikiwa I feel busy mato toka nipo kwa nawe ninalinga kwa nawe ninanavimba kwa nawe I feel busy mato toka nipo kwa nawe Naringa kwa nawe, tena na vimba kwa nawe
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Since I saw your face, English figure Shape on by my bones, me jigger No tattoo, no ganja, no cigar Aruf perfume, chumba nini tiba Mama mi, mama mi, mama mi Menishika pengine shonyo Baby mi, namani moyonyo Nyamani, nyamani